Eish. Hey. Bilinzima. Hey. Shoo. Yazi phupho lam kusibona niphumelela ngenyimini dos lam linikile isikhali lathani bambe ngepiki le ndlela ngihamba ngayo ntanga wamajiki umkhulu uthe manifukuze noba lanifuna ukufika khona nifike yazi ukuba bekuya ngokwami ngabe sekunebig dladla senqedile ukwakha ikhaya nam yazi impilo nkathi iqonda ukulwa nam mangisaphila ngizoyishintsha nami ngisazophatha izinto zami hey Nihlezi nicinga imali Ya sometimes inokuziblame ngisibuza ukuba why Ndithi ngifted ndibe nihleli ndingasifani Oh shit I became lazy swine man push and thole imali Nifuna ukuba indoda enomuzwayo Nifuna ukuba indoda ezokwazi ukondla umndeni wayo nomama wayo Nifuna ukuba indoda ezokwazi ukubheka inkinga zekhaya Nifuna ukuba indoda ezodla ithukuthuku zayo nomndeni wayo Sazogijima ningakhatha Nawe sibambe siqine mngani nami ungasali Thenca kwi-tube sihamba ngo-line Thenca ishu babheke sibashiya bengagcwali Sazogijima ningakhatha Nawe sibambe siqine mngani nami ungasali Thenca kwi-tube sihamba ngo-line Thenca ishu babheke sibashiya bengagcwali Siyophanda idola masicela kumdali lempiso inqoba Akuhluleki Noma kunzima kuyoze kulunge ngeke kuhlale kunjena Asiyambeni Siyophanda idola masicela kumdali lempiso inqoba Akuhluleki Noma kunzima kuyoze kulunge ngeke kuhlale kunjena
Siyabangena sifuse amalindi ngomkhosi Call me Lodge, tell me Ngozi Avumile namadlozi Let it be like a news Dinja khifari yingozi 350 angiphosi I tell them truth angiphosi I'm after the mula malnigga So fluffy iyabiza malnigga Success iyalibiza malnigga I can see the light malnigga Never give up malnigga One day in Latisa winner Bonke basazo sfila Akunandaba ndabuphina Ups and downs, fake smiles, normalize This is life and it's tough, better grind Hustle like your last days on earth As we grow, we're getting closer to the death I'm not scared to die, but I wanna die rich Perfect my flow, flow smooth like sea fish Raise them numbers when I pull up on the mainstream Get that Mali, faggy Mali for my music Ay.
Siyophanda idola masicela kumdali lempiso inqoba Akuhluleki Noma kunzima kuyoze kulunge ngeke kuhlale kunjena Asiyambeni Siyophanda idola masicela kumdali lempiso inqoba Akuhluleki Noma kunzima kuyoze kulunge ngeke kuhlale kunjena